Ongeza volume DJ, kuna watu wako rada ya kupati I say. Si ukuwa wale wase, wenye huta na bila delay. Mama uko fiti I say, unafaa kuwa kwenye VIP bure. Venye unakatika manze, unafanya nasikia kukupeleka be. Basi wewe chachisha, chachisha, basi wewe chachisha, chachisha, basi wewe chachisha, chachisha, na usiogope mse.
Seki, drop it to the floor, pick it up. Anytime I want it, she gon' give it up. Puff, 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 then I sip it up. Three words for you, live it up. Nimekujana jeshi ya mafisi. No pants, no bra, no kamisi. Staki story me, staki ya divi. Twende kijani kakupige miti. See, I make her disappear like a genie. Pour drink, smoke L's, but we winning. Plenty ice on my wrist, got me freezing. Making money, I ain't really with the beefing. Damn monkey van ataka hindizi. Back shot left right shika chini. Turn up low mama get freaky. Now put your hands in the air if you hear me.
Ongeza volume DJ, kuna watu wako rada ya kupati I say. Si ukuwa wale wase, wenye huta na bila delay. Mama uko fiti I say, unafaa kuwa kwenye VIP bure. Venye unakatika manze, unafanya nasikia kukupeleka base. Basi wewe chachisha, chachisha, basi wewe chachisha, chachisha, basi wewe chachisha, chachisha, na usiogope mse.
I'm feeling so fresh, homie, guess that's why I'm hyped up. Kwa club now we're rush, homie, DJ better amp up. Shorty's on drink, got them wilding like it's campus days. Yeah, where we party till the sun's up. I can take you to my place, but promise you won't stay. I just don't feel like we could sum up. Niko maji, niko easy, sijihisi na mapenzi. Even though you drive me crazy, that don't mean that you my lady. I didn't know you before, now we dancing on the floor. Approach you on the corner, now I'm about to make a score. Got a tool, you know what it's for, I ain't gotta say it. They say fake it to make it, me I'm tryna erase it. Basics, yeah, guess I chain things and I'ma chain this shit up. So niggas face it fast, rapping KE to the NY, to the A, Shasha Daily, Kwanza Ngware, in the AM, kama na noma, Lambalila usinilete, kompe, madriko meza, tunachachisha manze.
Ongeza volume DJ, kuna watu wako rada ya kupati I say. Si ukuwa wale wase, wenye huta na bila delay. Mama uko fiti I say, unafaa kuwa kwenye VIP bure. Venye unakatika manze, unafanya nasikia kukupeleka be. Basi wewe chachisha, chachisha, basi wewe chachisha, chachisha, basi wewe chachisha, chachisha, na usiogope mse. Nipe dakika moja nikiseti juu kuna venye mina dai kusikia fiti bra. Mresh umesimama sana bana, hata kama liuko umeketi. Na venye unakata maje shiki kuspoti, unajua ataitaka. Lakini leo ni mina we manzejo, ebu tujifanye tuko busy. Kata ma, sipendi ukiketi na usikuba, lizako zishuke na kanima. Jiongeze alafu dance floor itakuwa yako. Waonyeshe venye una matako, waonyeshe venye we uko zako. Alafu watoke na kavako, watoke na kavako. Zikishika mi upenda kuingia kwenye dance floor na kufanya mambo angalau. Wakizima jeshi uwachanga mkie, unaeza dhani ni makarao. Vyuna kata mauna nifanya nisikie kuza ploti ya mzae tuende rio. Ndogo ndogo mama, sunajua tuko solo, so hakuna haja tuende mbio. Ongeza volume DJ, kuna watu wako rada ya kupati I say. Si ukuwa wale wase, wenye huta na bila delay. Mama uko fiti I say, unafaa kuwa kwenye VIP bure. Venye unakatika manze, unafanya nasikia kukupeleka be. Basi wewe chachisha, chachisha, basi wewe chachisha, chachisha, basi wewe chachisha, chachisha, na usiogope mse. Basi wewe chachisha, chachisha, basi wewe chachisha, chachisha, basi wewe chachisha, chachisha, na usiogope msee.